no na nke o kwuru ekwu nwa omele omeko ekwula ọzọ wee tinye ama ịkwa na-edorisi ya ọ na-ekwu ọ na-eche bịa pama bọị onye ọma si egwu aki wee bịa
kwangere njigo nti nyegwe n'ụka dabagokwe egwu modezi bụ kwado ịkwa ụka ndị ụka nke banyị papa nja zuru ezuo wetie iwuo fada dị banye semesi banyere apọnsoro dị banyere sabati banyere esembolo dị banyere feloship dị banyere ofuchukwu ka anyị nta lekwere maka na chikwado rịkpọrọ ndụka banyị tiri wuo fada semesi obodo bịa nụrụ kawasiri kwuo semụta nwa na be gị asị ya eje n'ori asị ya agba na ama sọpụrụ nnala nne akwọ gị akwa n'iko kawasiri kwuo ịmụta nwa na be gị ịbụla onye so eme isi nye jekwere dị onye fada ịmụta gbọrọ dabe gị ịbụzala onye fada nye jekwere dị so eme isi omekata wee jee je gbanwee ị mara na ọ dara iwe ndụka dị ọkpa udoro maka o nwere iwe na-esere ndị ụka wa ji akatọsi beba obodo bịa gere kawasi ekwuo jekwa onye semesi jụọ ya maka onye sabati ọya sị gị na chukwu ọkwapụ webe awụ ya bụ bịa kawa na nke anyị jekwuo onye sembụrụ jụọ ya maka onye odozi obodo ọya sị gị pụta na odozi obodo maka na chukwu ọkwapụ webe awụ kama bịa kawa na nke anyị na-agazi arịa jekwuo onye sabati jụọ ya maka ndị katọlik ọya sị gị na ọ mara ihu a na-ekpe kama bịa kawa na nke anyị na-agazi arịa rọbụ ya bụ ihe achọka onye na-ekpe kpelu chukwu ebe ọ na-ekpe anyị na-asịla onye kwere chukwu ma ya bụrụ chukwu ka ọ na-ekpe maka na ụka bụrụ na-abịa macha bịa kawa na nke anyị nke anyị na-agazi arịa na-akwanị kawa na-ekwuze ya nwere otu nwata nwa gbọrọ bịa afọ ya bụ nke iru ụka nwanyị amaka mma ọkwakere ụka asa nwanyị abanyị ọkwakere ụka yelu obi tụfụrụ ọkwakere ụka mkpe ọbụla kịshalị ọkwakere ụka asị nke ya ezinori korile ụka asị nke ya gba na ama ama ndị ụka sọpụrụ nnala nne ikwo ndị ụka atọ nke ya kwaliko iko ndị ụka ya kwere ụwa
onye ọma na-ebe ndị ụka ka ndị ụka
ewu a na-atarọ ji
ikwo ndị ụka
ya na nke na-ata ji sobe emechakwa ma ịta ji orute otu ụbọchị ya were otu nwata nwa okorobịa o were zute nke iru n'ụzọ ọ jụọ ya nke imụ
Okay.